Nimeona mkiongozi moja ameenda Amerika, hata hajui what remittances from Kenyans in the diaspora means. Hakuna Mkenya huko nje, there is no Kenyan in the diaspora who sends money to the government of Kenya. They send money to their families, to their friends, to build the country, and that is what stabilizes our foreign exchange. Sasa ukienda huko nje ukisema msitume pesa kwa Kenya, hakuna Mkenya, wale watu unasungumuzia, wanakucheka, wanasema mjinga huyo ametokea wapi. Kwa sababu hakuna mtu anatumia serikali ya Kenya pesa. Ile kijana yaka anakutumia mama, ikifika hapa, ikiwa ni dola 10, central bank inabadilisha, inakuwa pesa ya Kenya, na hiyo dola inabaki central bank, ina stabilize our foreign exchange. Hivyo ndivyo mambo inakuwa. Na hivyo ndiyo mambo itaendelea, kwa sababu wewe uwezi kuingia Amerika na kuambia mtoto wa nyanduzi hapa asitumie baba yake pesa. Na kujenga Kenya yetu haitajengwa kwa hasira, haitajengwa kwa chuki, haitajengwa kwa ukabila. Ndio sisi tunasumbuka tukiwa timu kubwa. Mumeona hapa wabunge kutoka Mandera wa Somali wa Kenya. Mumeona mama kutoka Pwani Malindi. Mumeona wabunge kutoka Ingo. Mumeona wabunge kutoka jirani zenu hapa. Mumeona mbunge hapa Mukuria. Mumeona wajirani zetu hapa Rift Valley. That is the Kenya we are building.